akekho noyedwa kuthina ofuna ukuvuma ukuthi sinokusitheka okuthile kithi. Sesingasayiphathi-ke yokutshela izwe lonke ukuthi asiyiphambili ngoba sinolwelwesi olusithile. Yebo, akekho noyedwa kithi ofuna ukusho lokho. Angikubingelele, phinde ngamukele futhi engosini eFresh, ngingusibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Impakamo yethu yenza kube nzima ukubhekana nokusebenza amathunzi asenza singaboni esithe. Abanye abavese baqinisa ubuso bekwenza lokho ukwemboza ubuhlungu abanabo ngaphakathi kumba abanakho ngaphakathi. Abanye bayifihla bebazi kahle kukhona into engahambi kahle ngaphakathi kubo nakuba bengeke bayikhomba ngqo. Futhi izathu ngqongqongqo ukuba singakwazi nokubeka umunwe sikhombe ngqo la ikhona inkinga ingoba isesithe la singaboni khona. Into eyinkinga ukuthi ekuphileni kulelo sithe lethu esingalibona ebese kuvese kube nomuntu okukhanyise ebumnyameni bethu emva kwalokho kuthi bha konke kukhanye. Kodwa ngaphambi kokuba kwenzeke lokho sidinga ukuyithoba sivume ukuthi kunotho ngaphakathi kithi olungaluhle oludinga ukulungiswa. Nansi indlela umhubi abeka ngayo emkhulekeni wakhe, Amahubo 19 verse 12 no 13. Ngubani owazi iphosiso zakhe na? Ithethelele kwisithekileyo, yiloo nto inceku yakho nasezonweni eyihlazisayo. Mayingabusi phezu kwami, yikhona ngiya kube ngiphelele, ngabe ngisaba nacala eyiphambekweni enkulu. Kahlehle, akavumi kuphela ukuthi uyisule esingaboni, kodwa uyacela ukuthi asindiswe nakokufihlekileyo. Ukuncenga kwakhe enkulunkulu ilokhu, ngithethelele kwisithekileyo, yikhona ngiya kube ngiphelele, ngabe ngisaba nacala eyiphambekweni enkulu. Hlobo sami, nebala ilokho kanye uNkulunkulu akufuna ngawe. Isiqalo kuba intshisekelo yoguquko kuqala ngenhliziyo evulekile ethobekile. Le nhliziyo ethobekile ukwazi ukuba nayo ngokulandela uthandaza wona kanye lomkhuleko waleli hubo. Ilo kanye nebalizwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Le nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp, inombolo ithi 067-706-0077. Angiphinde, 067-706-0077.